special dedication to all lovers. It's now your time to shine. My lover, I really love you. Jimmy Boy, Watamu Music Bank. Ile siku tuliokutana mimi na wewe.
Na wewe.
Ahadi nyingi tuliwekeana mimi na wewe.
Na wewe.
Kitu cha kwanza ni kuhusu upendo wetu. Tuliahidiana tutaishi hadi mwisho wa dahari mimi na wewe.
Mapenzi sasa yamenoga, kiukweli nakupenda.
Mama na mwenzangu
naumia.
Nafikiri magano yetu ya mwanzo
niliowekeana.
Nafikiri tayari wanisaliti. Moyo mashine wasukuma damu si vyengine. Acha tupendane tusije tukapenda kwengine. Mimi binafsi nilikupenda na moyo wangu wote, ka ukijua.
Mapenzi sasa yamenoga, kiukweli nakupenda.
You are the one that I choose, my lover. No one can separate us, my dear. Wherever I go,
you will go.
Wherever I stay,
you will stay.
Wherever I live,
you will live. Till the end of our life.
Ninavyokupenda mpenzi, hakuna mwingine.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Rembo mwenye shingo ya upanga na sauti ya ninga.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Nitakutunza milele, sitawahi kusaliti.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Nikupeleke kwa wazazi tukale kiapo, mimi na wewe mpenzi.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Mapenzi unayonipea, walai inaninogesha. Sina usemi. Mapenzi kupetipeti,
kila penzi unalijua.
Ya wafitini usiashiriki,
mapenzi tukaja kuyaungua.
Nikisema I love you namaanisha, huwa sikudanganyi. I choose my lover. No one can separate us, my dear. Wherever I go,
you will go.
Wherever I stay,
you will stay.
Wherever I live,
you will live. Till the end of our life.
Ninavyokupenda mpenzi, hakuna mwingine.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Rembo mwenye shingo ya upanga na sauti ya ninga.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Nitakutunza milele, sitawahi kusaliti.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Nikupeleke kwa wazazi tukale kiapo, mimi na wewe mpenzi.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Twende sasa. Ukiwa ndani ya Watamu Music Band, walai utacheza tu. Tiger, the producer. Timmy Boy, Watamu Music Band.
Aya hinde, 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 hinde. Zegeda, zegeda, zegeda.
Yombo Records. Ninavyo kupenda mpenzi, hakuna mwingine.
We ni wangu mpenzi, sijaona mwingine.
Rembo mwenye shingo ya upanga na sauti
mapenzi ya ninga.
Wei ni wangu mpenzi, sijaona wengine.
Nitakutunza milele, sitawahi kusaliti.
Wei ni wangu mpenzi, sijaona wengine.
Nikupeleke kwa wazazi tukale kiapo, mimi na wewe mpenzi.